ndabasuhuje bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mukurikira ikiganiro muri isanga hano i Washington DC muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Gahunda irakomeje kuri uyu munsi. Tugeze ku kiganiro cya karindwi tuvuga kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu gihumbi 1973, kudeta yakuyeho Repubulika ya mbere yimika iya kabiri. Umusogongero, reka mbanze mbashimire cyane mwese, benshi ndavuga benshi muri mwe mwaratwandikiye, abandi mwaratelefonye. Ntitwabasha kuvuga amazina yanyu yose n'ubutumwa watugejejeho kuko isaha ikiganiro yose yahita irangira tutabahetuye. Gusa mwese murashimangira ko gutega amatwi umuntu nkawe no kumva akababaro ke, gushyira imbere ukuri, gufasha mu bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, ibyo byafasha Abanyarwanda kutongera kwishishanya no kwikangana. Murabishimangira ko byabafasha bose kwisanga mu rwababyaye, bakavana kivandimwe, bataryana, badahemukirana, batagambanirana, baticana. Mu kiganiro cy'uyu munsi turongera kwakira ubuhamya bw'abagize ibyo babona cyangwa babonye mbere cyangwa se nyuma y'ihiniko ry'ubutegetsi bwa Repubulika ya mbere. Mbibutsa mwese gusa ko ukuri ku byatubayeho nk'Abanyarwanda ari korali ry'Amerika ishyira imbere kuko niyo soko y'amahoro n'ubwiyunge. Radio yacu, radio yanyu, ijwi ry'Amerika ntikimanza, ahubwo tugerageza gucukumbura kugira ngo ukuri kube isoko yo kumenya no kumvikana. Tutubakiye ku musenyi bitaro kugoreka ukuri kandi kwigaragaza, kuko iyo nta kuri kubonetse hari igihe ibyo umubyeyi yakoze bishobora kuryozwa uwo bashakanye cyangwa se abana be. Si ngombwa gutegereza imyaka 50. Dukomeze ikiganiro mpereza ijambo mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana ukibagezaho. Veniste, mikoro ni yawe.
Ndagushimye cyane Etienne Karekezi, nongeye kandi kwa ikaze mwese inshuti za radio yanyu ijwi ry'Amerika. Muradukurikira kuri FM mu Rwanda ku 104.3 no kuri FM 88.3, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi no kuri Facebook, YouTube no kuri internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu yakadomo.com. Mubifashijwemo n'abatumire bacu muri iki kiganiro muri sanga murumva akandi gashya ko Perezida Kayibanda yaba yaranze ko kudeta muri 73 iburizwamo.
Uyanze ko amaraso ameneka yaravuze ati mwebwe mukoze iyo bavuye mu mutego ukomeye cyane.
Murumva ukuntu umwe mu bapfakazi yimwe uruhushya rwo kujyana umwana we kwa muganga,
umwana aza kwitaba Imana nyuma y'amezi atatu umwana we kwitaba Imana, nibwo mama yabonye ibaruwa imubwira ko ashobora gusohoka nta kibazo azajya kuvuza umwana, nawe abasubiza ko atagisohotse kubera ko uri yaragiye kuvuza yarangije kumushyingura.
Hari n'icyakomeje guteza urujijo kugeza ubu, ifatwa n'ifungwa ry'uwari Minisitiri w'Imari Fidele Nzanana. Yafashwe ryari kandi nande afatirwa he? Ni mu kanya. Bamwe mu bana b'abanyapolitiki bafunzwe babayeho ku buntu bw'Imana n'inshuti.
Abenshi twize Ferrari artisanali, bashiki bacu bize complementaire familiale na za foyer social.
Turarangiriza ku buhamya bw'uwari mu rukiko Perezida Kayibanda n'abakoze muri leta ye baburana kandi basomerwa.
Abantu baherukaga kubona le premier juillet muri jardin presidentiel muri reception kongera kubabona bambaye imikara cyari ikintu kitoroheye umutima w'umuntu.
Izo nizo ngingo nkuru nkuru twabateguriye muri iki kiganiro muri isanga.
Muri isanga Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Nabibasezeranije mu kiganiro cy'uyu munsi turaho ijambo abaduhamagaye batubwira ko hari icyo bifuza kutwunganiraho. Hari nabo twahamagaye kubera ibibazo mwatubajije mwifuza ko twabashakira ibisobanuro. Ni muri urwo rwego bamwe mu bumva ijwi rya Amerika badusabye kubashakira ibisobanuro kuri kudeta yavuzwe hano muri iki kiganiro, uko yaburijwemo ku itariki ya 19 Gicurasi umwaka w'1973. Abavuzwe ko baba baragizemo uruhare rukomeye muri icyo gikorwa n'uwari Lieutenant Apollinaire Bikorimana ubari mu gihugu cya Senegal na Lieutenant Christophe Hakizabera ubu ubarizwa mu Faransa. Christophe Hakizabera ari kumwe natwe ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Vinicius Nshimiyimana kandi ndasuhuza n'abakumva bose ku ijwi rya Amerika.
Nk'uko nabivugaga mu kanya rero, iyo kudeta ivugwa ko yari igombaga kuba mu mezi yabanjirije ukwezi kwa 1773 uwo mugambi wabayeho.
Twari dufite amakuru ko ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa gatanu hari kudeta yagombaga gukorwa yatozwe n'aba ofisiye bamwe barimo ba Kanyarengwe ndetse n'abari izinde bamanira guha, ariko nyine Perezida Kayibanda we ntabwo yabyemeraga. We yavugaga yuko nta kudeta yakorwa Habyarimana atabirimo, akatubaza ibimenyetso by'uko Habyarimana yaba biri inyuma, ibimenyetso tukabibura. Ariko nkatwe ba ofisiye nyine uko twari tumaze kubineka twabimenye, dufata initiative kuri aba jeune d'officier dufata initiative yo kugira ngo nibayikora tuyiburizemo.
Ariko buretse gato ya Bwana Hakizabera muri 1973 uri Lieutenant, uri kumwe n'abandi ba Lieutenant, abo ba Lieutenant muburizamo kudeta mute?
Ntabwo byari bikomeye kuko ikintu très important ni uko uba washoboye kuba ufite aba sous-officier bari muri za unit kandi n'abasirikare. Urumva rero twebwe twafashe initiative en tant que jeunes officiers kuko twarahiriye kurinda Repubulika y'u Rwanda n'inzego zayo. Twebwe rero duhitamo dufata umugambi ryo kugira ngo uyu kudeta tuyiburizemo. Ntabwo nakore kudeta i Kigali yagombaga kuba afite sa disposition les troupes zishobora gukoresha bita bouclage y'umujyi zifata les points stratégiques. Unité yashobora kubikora rero yari imwe yari escadron de reconnaissance yategekwaga na Kapitaine Gasake icyo gihe ari muri sejuru mu Bugesera. Kubera iki? Kubera ko hari tansiyo hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Mu Bugesera hari impunzi nyinshi cyane zari zarahunze ubwicanyi mu Burundi. Noneho rero boherezayo eskadro kuko yari ifite intwaro zikomeye n'ibiki kugira ngo irinde izo mpunzi, irinde n'umupaka pro kontonera Abarundi. Urumva rero kugira ngo kudeta ishoboke niba kubikora eskadro itaje. Noneho dufata initiative tuti eskadro niza turayibona nizigira ngo ujye za point strategique twebwe i Kanombe on s'était préparé kuko naho hari imike nayo ikomeye bitaga compagnie d'appui yari ifite intwaro za rutura zishobora guhangana na za blend. Noneho ubwo rero abo bari pre n'abandi basirikare kuko iyo eskadro ibuje ikaza twari guhita dufata ikigo cy'i Kanombe coup d'etat tukiburizamo kuko muri eskadro twari dufitemo n'abasuzofisiye bo muri sidi n'abandi bose orezafe deja contacte. Ntabwo bari no kurezista cyane kuko abo muri noru ngira ngo harimo nka kuri burenda eshanu icyo gihe zariho, imwe yari ngira ngo muri reparasiyo muri base kuri izo eshanu abantu bo muri sidi abasuzofisiye bafashe kudupiyesa ngira ngo bari bane. Icyakora ibyo wazabibaza nkadasakewe kuko ni umuvugisho ku rwego yarabikubwira. Urumva rero twebwe kugira ngo noneho rero turayitegereza eskadro ntiyaza itaje rero abasirikare basubira mu bigo badusubira mu bigo. Ibyo byari byagaragaye byamenyekanye nyine ndetse Habyarimana Perezida tumeze inama yarakaye cyane yaba ofisiye. Noneho hashyiraho na komisiyo d'enquete. Komisiyo d'enquete yarimo kapitene Mutabazi na kapitene Maniraguha babaza bagrenshi cyane nje ntibanambaza nje bambaje na nyuma so banambajeje Simba bambashije cyo gihe major Simba imubwira ko twebwe twafashe initiative kugira ngo tuburizemo za manevre kizize ya destabiliser upigi iyo we n'udutsiko kw'abantu abo twitabira BCDF Maigare
none se uravuga yuko mwabibwiraga Kayibanda akababwira ko nta kudeta yaba Habyarimana atayirimo. Habyarimana yaje gukora kudeta gute avanaho Kayibanda kandi Kayibanda yariziraga ko atashobora kumukuraho.
Icyo ni cyo kibazo nyine kiri ko Kayibanda yizeraga umuntu witwa Habyarimana cyane akizera ministre de l'interieur se batwaye cyane kandi Habyarimana yari afite za mwari zose kuko niwe wari ministre akaba chef d'état major w'ingabo na police na sirote yose yadepandaga ya ministere de la garde nationale icyo gihe umukuru wa sirote batarakwa ku detail yari Kanyari ngo nuko waje kumuvana mu nyuma bakamwereza mu mashuri. Urumva rero Daboro ikintu gihari bagomba kumenya ni imvururu zabanjirije ibyo byose mu mashuri. Izo mvururu muri Saint André birukanyemo murumuna wanjye bamwirukanyemo ngewe nkoresha agashuti n'ibiki noneho mpagarwa na directeur w'amashuri Padri Gofi njyana n'abasirikare tugezeyo ambonye atahubwa ati n'umusubize mu ishuri uko bakubonye barikanga ndaje kumubaza ambwira yuko information bafite ibyo bintu ubiri inyuma ari liyetana Colonel Kanyarengwe ibyo bintu Kayibanda information twazigeje kuri Kayibanda bigaragara n'ibiki we avuga ko bazakora nkete avuga ko abaza Habyarimana nyuma ministre Menane atubwira yuko ngo Habyarimana yamubwiye ko agiye gukora nyeri ku Kayibanda we yagira ngo Kanyari ngo bahite bamufata ahubwo nabo bandi Habyarimana ngo amubwira yuko agiye gukora nkete bakamenya aho bari kumwe bose kuko bafunze Kanyarengwe bataramenya abo bandi bashobora kumena amaraso. Urumva Kayibanda rero arabyizera arabyemera ariko nyuma tuza kubona ko hari ibyo cyabaye mbere y'iyo byarudize imifu muri bibine bakora mitasiyo kandi mitasiyo zakorwaga nande makuru wari jes rubuga aracyariho bakoze mitasiyo ubwo ngerayo nagiye ibyumba nubakishaga nari mfite shanse de batima militeri ibyumba mu kigo cy'ibyumba cy'abapolisi noneho mbona kapitene niyo yita araje azanye izo za mitasiyo zose azifite noneho rero arambwira ati dore ibyo basundukise bameretse atabona izo za mitasiyo zabaye bari bagiye bandika n'ikaramu imbere y'umusundukise wese bavanye i Kanombe bavanye i Kigali babohereza kure mu Ruhengeri i Cyangugu i Kibungo mu Mutara noneho basanga abo bawufisiye bose b'abanyenduka dove bava muri Gitarama Kibuye Butare bose abari i Kanombe n'i Kigali bari babavanye babohereje muri za Ruhengeri Gisenyi Cyangugu Kibungo no mu Mutara noneho abantu bavuka muri Gisenyi na Ruhengeri basuzufisi aribo bashimbuje abo ngabo aribo bazanye muri Kigali ubwo noneho tujya kwa ministre Minani ubwo niyo turanamusura navuga ati izi se byerekana ko izi ngizi za mitasiyo ntizakorwa chef d'état major atabyemeye ubu se ntibigaragara ko noneho na Habyarimana kudeta abiri inyuma Minani anyura mu cyanzu mu gikari aragenda adusiga iwe ajya kwa Kayibanda nyuma hafi y'iminota nka 40 aragaruka atubwira yuko Kayibanda yahamagaye Habyarimana Habyarimana akamubwira ngo izo za mitasiyo zakozwe na Serubuga we Habyarimana atabizi.
Ariko Serubuga ibintu byose ni Serubuga ibintu byose ni Serubuga. Serubuga yashoboraga gukora ate?
Minani yavuze ngo ni Serubuga. Twebwe turabyanga tukigira ishoboka. Ntabwo Serubuga nubwo ari je ntashobora kumita resi z'ofisiye chef de état major atabizi. Minani aravuga ati Kayibanda yavuze ko ari kwa Habyarimana amubwiye. Tino ahubwo usubirayo umubwire. Ariko noneho Minani atubwira yuko na Kayibanda nawe ngo yahagaritse izo za mitasiyo ngo abwira Habyarimana yuko ntabwo ari igihe Burundi n'u Rwanda bareba na ingwe ngo sone paroma do chambarderes unité kuko ngo nibyo ngo bigabanya efficacité combattante y'izo za imite ngo do limitation zose zire zihagaze ako niko gatoti tambere kari kanje hagati ya Habyarimana na Kayibanda ariko Kayibanda agahora nyewe ari prida ubwo dukomeza natwe kubikurikirira hafi bize nk'inyanza kwa ndakaza ndakazo yambwiye ati hari abashuri batangira abantu bavuga ibutare bajya kudestabiliza mu yandi mashuri hose ngo yohereza telegramu mu leta majoro asaba instruction ya se abakarito abantu bavuga ibutare bakaba bagiye mu mashuri gukwiza akajagari mu mashuri muri za gitarama ahandi hose ngo ategereze instruction ntibazimuha arabareka abanyeshuri bahita batagenda ubu ibyo byose biba byerekanaga yuko azbeti iyo byanarije inyuma usanga ibyo byose barateguraga ibintu ngo baranderote egufire nawe noneho nibakora kudeta bazabone ibyo bahita Kayibanda ibyo tubisobanura minani avuga ko yibwira Kayibanda tubisobanura nyiribakwe niyo akora nabyumva
Christophe Kizabera mwashoboye kuburizamo kudeta mu kwezi kwa gatanu ariko mu kwezi kwa karindwi nyuma y'amezi abiri gusa ntabwo mwashoboye kuburizamo iyabaye ku itariki ya gatanu Nyakanga mwari muri he
Oya kutayiburizamo urumva Kayibanda yari yaranze tuto resistance tuto opposition urumva no 19 foro kwa twaraje abasirikare hanze Kayibanda we jara murakaje kandi nabwo nta nicyabaye kuko escadron yaje yiza nibwo byari kugaragara niba twayiburijemo cyangwa tutayiburijemo Habyarimana yaraye mu muntu uza yaraye mu Bugesera ntago yaje escadron yaje ngo gira abarwanda noneho nyuma yabyo Kayibanda arakwihanangiriza aratubuza noneho nta kintu twakoze kandi na kudeta ibaye uzarebe nta ofisiye n'umwe ubu nta gitarama cyangwa ahandi wigeze yanga amategeko amabwiriza bamuhaga
ariko se Kayibanda yangaga yuko muburizamo kudeta abahizihe mpamvu zigaragara
yanze ko amaraso ameneka we yanze ko amaraso ameneka yaravuze ati mwebwe mukoze ati iyo bamugwe mu mutego ukomeye cyane mwebwe muvuze ko mugiye kuresista byanze bikunze amaraso mwa Rwanda atari kugira ngo bigende gutyo muzareke abo barutemayeze we ntiyakoreshaga abashyiga ati muzareke barutemayeze bagufate bafate igihugu nibashaka bazatwice batumare nibyo twumviye iyo mpamvu ubona kunde twavuga ngo yabaye mu mahoro nta resistance yabaye ntaki kuko Kayibanda yari yarabyanze completement nicyo gihe mu gitondo yakunze tarosenga Kanyarengwe yaje na kajugurwa twawe na Rietora Muganamfura we ajya mu biro kigarana na Muganamfura hanze ndabaza ese manuka nari kompanyi mutara tuze kwepuza kuri kunde tati tuvye tutu ati rakira ati Kayibanda yarabyanze n'ibiki byose ati ubutegetsi n'uwawe atanze ati gihorere hari resistance yigeze iba nta kiko Kayibanda niwabibujije na n'ubu ndabimushimira Kayibanda yerekanye ikintu gikomeye ubushishozi urumva ubushishozi bukomeye cyane yerekana ko yakundaga abanyarwanda bose ntabwo yashatse ko hagira amaraso n'ikijojo na kimwe cyameneka
Christophe Hakizabera ndagushimye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika
murakoze cyane
Washington Ijwi rya Amerika
Kudeta muri 73 imaze kuba ntabwo abayobozi bakwanaga na Perezida Kayibanda bose bahise bafungwa bagiye bafungwa urusorongo kugeza 73 irangiye ndetse no muri 74 bari bagifungwa bamwe bagaruwe ku kazi ariko nyuma baza gutabwa muri yombi niko byagendekeye Stanislas Ndahimana wari umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'ubucuruzi yahawe akazi muri Minisiteri y'ububanyi n'amahanga nyuma ya kudeta nyuma za gufungwa umuryango we urameneshwa ucirirwa muri komine kimwe na bagenzi be ariko afite umwihariko yishwe afite imyaka 28 muri iki kiganiro natumiye umukobwa we Clarisse Ndahimana ari mu gihugu cy'u Buholandi ikaze neza ku Ijwi rya Amerika
murakoze cyane kunyakira
nagira ngo ubanze utubwire amavunamavuko icyo nakwita amavunamavuko y'umubyeyi wawe Ndahimana Stanislas ni 73 yakoraga iki kudeta yasanze ari he
Papa Ndahimana Stanislas muri 33 yari directeur general muri Minecom no kudeta ikimara kuba ntabwo bahise bamufata ahubwo bamuhinduriye umwanya amugira directeur general muri ministeri ya cooperation. Itabona mu ambition aza muri Amerika yahamaze amezi atatu.
Yaje gufatwa ate byagenze gute?
Nuko nyine yagarutse avuye hanze muri mission, bakomeje kujya bamushyira muri za interrogatoire, bamubaza bakamurekura, bakamubaza. Noneho ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu muri 1974 Rizine yaramutelefonnye aramubwira ngo aramushaka. Papa aragenda aramwitaba, agezeyo yahise amufata, aramufata ngo amujyoge ngo muraza ariya muri prison Kigali muri 1930. Noneho bukeye mu gitondo ngo nibwo yamujyanye muri special mu Ruhengeri.
Rizinde aramwijyanira ubwe.
Yamwijyanira
ubwe. Bafashe papa wawe, icyo gihe mama wawe we ari he, mwebwe muri he?
Icyo gihe bafata papa hari kuwa mbere, kuwa gatandatu ku itariki ya 9 mama yari muri clinic kuko yari amaze kubyara umwana muto nyine papa yasese. Twebwe twari mu mazu, twebwe twabaga nyine i Kigali mu mazu ya leta, twari dutuye hara ku Kicukiro.
Ubanza umbwire mama wawe mbese we ko yari amaze kubyara bashoboye kumugumisha mu nzu ya leta kugira ngo abanze atore imbaraga?
Oya, ntabwo bamuretse kuko mama yakoraga muri Caisse de Parigne. Ubwo nyine avuye mu bitaro yaraje aza mu Kicukiro, ariko nyine ngo wahurira n'abasirikare cyangwa se intumwa za leta simbizi, amubwira ko bamuzanira ngo iletre imuhagarika mu kazi, banamubwira ko ahita asohoka mu nzu ya leta. Ubu rero yahise asohoka mu mazu ya leta. Ubwo nyine abantu b'inshuti n'imiryango mike twari dufite mu mujyi wa Kigali baramufashije, turagenda tujya aho tuvuka Kamonyi muri komine Tabo.
Ariko se nk'abana mubonye agahinja mwagombaga gukina nako mukakakira mukishima, muhambirijwe riva mujyanywe kuri muri komine aho ngaho ku Kamonyi wanyu, mwakiriwe mute, mwabayeho mute muri iyo minsi?
Urumva ko twari n'abana cyane, barasigaye nkanjye kuri tubona bafite imyaka 2. Ntabwo ibyo twagiye twabibonaga, ntabwo twari tuzi ibyo ari byo rwose. Twagiye twumva gusa amakuru uko twagendaga twigira hejuru, bagendaga badusobanurira, mama batubwira ariko urumva twageze nyine ku Kamonyi aho papa avuka, ni nako rwose na mama nawe niho avuka. Mama avuka ari mu Irunda muri komine muri Irunda, urumva nako ku Kamonyi ni ibintu byegeranye. Imiryango iratwakira, iradufasha mu gahinda kenshi kubona umuntu umubyeyi ushoreye impinja wenyine, ariko rwose abavandimwe inshuti bagerageza kumuba bugufi, turakura tubaho mu bibazo byinshi. Nawe urabyumva ku mama nawe naverembuye gusohoka muri komine Taba, n'ubwo buryo twabayemo.
Ndimo ndagerageza kugusubiza mu bihe bikomeye, ndabyumva nk'umwana wabyirutse ubona ugize Imana ukabona ukavuga uti mbonye kari umuntu akanjye. Ako kana kakuze gate, nicyo nshaka yuko umbwira n'urukundo wari ufitiye uwo murumuna wawe?
Uwo mwana ntabwo yaje kubaho twageze nyine aho ku Kamonyi. Umwana ararwara afite amezi make, ararwara ararimba. Data wacu rero waga mu Bubiligi, ubwo noneho akora ibishoboka byose ashaka impapuro kugira ngo umwana aze kwivuza. Ubwo nyine mama umwana wacu amaze kurwara, mama yandikiye ta majoro asaba kujya kuvuza umwana hanze, kuko we atari yemereye nyine gusohoka muri komine yari afungiyemo, abicisha mu Bihayimana. Abihayimana bayimufashamo bakajya bajyana ya maritre seri, ubwo agasinyira ko yayabonye ko noneho bikomeza gutya ariko umwana aza kwitaba Imana. Nyuma y'amezi atatu umwana amaze kwitaba Imana, nibwo mama yabonye ibaruwa imubwira ko ashobora gusohoka nta kibazo, azajya kuvuza umwana. Nawe abasubiza ko atagisohotse kubera ko uri yaragiye kuvuza yarangije kumushyingura.
Komera, ninde washubije umubyeyi wawe amubwira yuko noneho ashobora kujya kuvuza umwana?
Ni ibaruwa yasinyiwe na Serubuga.
Ikintu ntumva ni iki ngiki? Serubuga ari muri eta majoro. Serubuga ntabwo ashinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda. Serubuga ntabwo ari umuganga mukuru mu gihugu ugomba kubwirwa ko hari umuntu ugomba kujya kuvuzwa hanze. Serubuga nta nubwo ari na minisitiri w'ububanyi n'amahanga, nta nubwo ashinzwe ubutegetsi bw'igihugu, ari muri eta majoro. Kuki mwandikiraga Serubuga? Ntabwo mbyumva.
Kwandikira Serubuga ntabwo ntabwo barashinzwe byose koko ahubwo ni uko aba mama bacu barafungiye mu biturage bagomba kugira uruhushya rutuma basohoka gusohoka rero bya urugyango rwasinoga nawe eta major ko ashobora gusohoka mu gihugu
eta major niyo yonyine yashoboraga guha uburenganzira umuntu ufungiye muri commune kugira ngo ashobore kwisohokamo
niho honyine hari uruhushya ngo bashobore gusohoka mu gihugu we Ibyo ni ibintu byakunze kumubabaza yakunze gusubiramo kenshi
umubyeyi wawe wabonaga yakira ate aho ari nawe aratwumva ariko mutwumva hano ku ijwi rya Amerika ababyeyi benshi ntibashobora kuvuga kubera intimba bagifite ku mutima iyo tutashoboye kubavugisha duvugisha abana babo kugira ngo ubutumwa bafite bushobore kugera kuri mwebwe mwese abanyarwanda ho muri hose mu Rwanda no hanze mwumva ijwi rya Amerika mushobore kumenya ukuri ku mateka igihugu cyanyu cyanyuzemo nyuma ya ukudeta y'ibikorwa by'ubutegetsi bwa Perezida Giriho Kayibanda muri 73 nkaba nakira muri kano kanya ku ijwi rya Amerika Clarisse Ndahimana n'umwana wa Stanislas Ndahimana utubwira uko babayeho utenda utubwira cyane cyane uko umubyeyi we yakiriye kutabasha kujya kuvuza umwana we kubaho ntago byari byoroshye nk'uko abivugaga ariko se abo baturanye banyu abo mwasize Kigali ezo shuti zanso pe nta wagize gutya ngo atinyuke yemere nubwo yabizira kubahereza kuboko kugira ngo mutaruhama
birumvikana harimo aba taratwigeraga ariko hari bose nabandi babaye beza cyane babaye beza baradufasha ubwo nko muri 78 nyine baba nabo hari batangiye hari kujya hadohorerwa batangiye kujya basohoka no mu makomine mvugo nyine nyuma y'imyaka 5 uvugiye cyo cyagishwa cyanganaga bose mama yajya i Kigali ajya gushaka Rugimbabazi yari ministre wa finance Rugimbabazi yari akoranye na papa bakoranye bose neza bumvikana nuko rwose Rugimbabazi mama aramutakambira tego se mfasha ndwana aho abana bagiye kumfana nuko niyugimvaza mu hakazi muri finance gitarama rwose nko rwose urumva yaranitahiye yaratahiye ntakiri kwisa ariko rwose Imana imwakire kuko yadufashije cyane
n'umuntu mwiza
cyane rwose ndabashimira cyane ijuru ryawe kwa mwashatse kujya gutambutsa ibiganiro rwose namwe n'ubutwari mujya kumva mubona nkumva ibintu by'agahinda k'abantu batari bake bahuye nabyo kandi rwose nkabona akomeza za kwihanganisha abo twahuje aya makuba akomeze bihangane
Clarisse Ndahimana ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wongeye guha ijwi rya Amerika
urakoze cyane
Washington ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva ijwi rya Amerika ifatwa n'ifungwa rya Fidel Nzanana wari ministeri w'imari ryakomeje gukurura impaka mu biganiro byacu biherutse mwumvise Colonel Laurent Serubuga wari wungirije umukuru wa état-major avuga ko Nzanana yafatiwe i Kigali. Umukobwa w'Imiriam Nzanana yahishe amusubiza ko umubyeyi we yafatiwe ku Kibuye muri komini Kivumu. Amaze kumva ayo makuru wa Polinaire Bikorimana wari umusirikare ari Vietnam muri 73 yari mu kigo cy'i Kanombe ashinzwe imikino ngororamubiri yatubwiye ko hari icyo yifuza kutuganiriraho. Ku ijwi rya Amerika dusangira ijambo Apolinaire Bikorimana tuguhaye ikaze. Wasabye kugira icyo wunganira bino biganiro dukora umaze kumva ibyatambutse wageza kubumva ibya Amerika igitekerezo cyawe
igitekerezo cyanye n'ibiri aserubuga vuga kugira ngo tuvugishe ukuri Nzanana yaruwe wacu narabikurikiye bamuvanye inyangi wabo muri mini Kivumu avuyeyo bamuzanye kwa Serubuga abamufashe bamuvanye mu bitaro kwa Serubuga muri Saro bamujyana muri gereza
ibyo ngibyo uvuga ubifitiye gihamya nk'uko ubyemeza
ubifitiye gihamya ega ya Serubuga yaratuye afi ya Cordo Garde hari i Kigali umuntu nka Nzanana jene ya soka ari iruhande rwa SMU bamufasha umuntu nkazana na so umuntu ne proteki bamufasha bamvana kwa Seruka abeshi byaragaragaraga ntabwo hari n'ijoro hari kumanywa yangu
hari nko mu masanga ikura ku byamfasha kubimenya na ugerageza guhuza n'amakuru mfite kugira ngo numve niba ari byo
ahubwo wabaza ko Seruka tiriko Imana ko yambiye gutya gutya bimeze gutya kandi rero amaherezo nuko nta rubanza rurimo nta rubanza rurimo amaherezo gaserubuka azavyenera afretu nuko atari ntabwo yitega ko ibintu bizajya kumugaragaro
Apolinari Bikora Imana ndagushimiye cyane ku bwa kintu gitekerezo uduhaye nabibukije mukanya ko Colonel Serubuga mu biganiro twagiranye yaduhaye amakuru kwifatwa n'ifungwa rya Fideli Nzanana ngiye kubashyiriraho ibyo Serubuga yashubije mubajije icyo kibazo mutega amatwi kuva atangira kugeza ku ndunduro
ndi mu biro mafama ran telefone ati hano hari umuntu ugushaka byihutirwa ndaza nsanga ari Nzanana Angela Faro rambwira ati ndashaka rwose unsabire nouveau directeur général du service central de renseignement donc mon directeur de la sûreté atamu nsabire audience ame audience tine audience musaba gusa telefone ari izindi ndetse ninagusaba service delicat ni hano hari Nzanana ushaka audience wamurosova izindi nasubiza ati no ati je suis à réunion ntashobora kwinterompa ati umubwire azaje ejo witeri 30 donc Nzanana yajyanye na Karaveri ya Muremye sizi niba wari umuzi yajyanye na agiye gucumbika iwe ahari simbizi ngo mu gitondo aragenda yari presenta anovere car izindi arantelefona ati maze kurosova votre ami Nzanana ati bindi president arabikubwira numva nkubiswe nanone n'inkuba ahonze redmi president arantelefona nonganya cyane ngo naguhaye tamaje mukumbera ajwe muri tamajoro ngo ntabwo kandi imunama twakoreye hano muri presidence nakubwiye ko bona verrie na voir dans le dossier des politiciens vous immiscez dans le fonctionnement de la justice comment
kwa kubaza rwose impamvu urimo wivanga mu mikorere y'ubutabera
oya no yarambiye ngo niba ndafite akazi gahagije aho ngaho mubwira ashyira handi nka 3 jours après notre secrétaire araza arambwira ati ari commandarize ne ngushaka kukubona
oui
nimunzanire nuko noneho niho yazaga sekretari arasohoka ibyinsi rero noneho yambwiraga ati nta kindi kinzanye nze kugusaba imbabazi ati twarabanye warantegetse ndegeka neza notre relation vraiment sans faille ati akazi kandi kagiye kunteranya nawe nisi ati iya feri ya Nzanana ati rwose mbabarire ati kereka niba perezida yarabyumvise nabi atariko ati kandi twaratumaze iminsi tumushaka twaramubuze ndetse ahubwo nari naramukoreye raporo ko nkeka ko yafashe indege yigiriye Burayi ati kuko aho famiye iri inyange Kivumu ati twarahagose ati ntabwo yigeze yinjiramo ati rero ati twaramubuze ati igizimana mubonye anyizaniye ati mfite mbibwira perezida ambwira ko nta kindi kirankorera mukorera uretse ku executa le mandat d'arrêt
so umuntu mwashakaga gushyira muri cour de compte akanga umuntu wasabiraga umwanya sekarije ngo agirwe ministre wa affaires étrangères umuntu yisabira ubwe yisabira ubwe randevu kwa rizinde ahageze arafatwa
oya no nge ndakubwira huko ko nyuma yaho bafame niwe wageze aho arangaruka nate kame mu muntu w'inshuti waruje aho ngaho bakamufata uvo avuye wawe niwe basuzuguye tetera twageze aho nyuma duhubiriye muri ayino kazi yo ahuye na perezida niwe yavuze ati kame mu yakubaha bwana perezida ati vraiment kaye yanzana na yarambabaje ati kuko ninge wahamagaye umugabo wanje ari mu biro araza bakamufata ari we ni umugabo wanje basuzuguje none president yamubwiye ati none karmevu ati Serubuga narabimusobanuye kuko ubwo nyuma nageze aho ubwo nayo ntarahagera ageze aho njya gusobanurira president uko byagenze noneho mbibwiye mafame ho atukararira niki noneho ahuye na president Innocent Parotoni niho yabimubwiraga nyine ambwira ati muzakora ibite inkoni zamba ariko harimo n'agasuzuguro ko gusuzugura umugabo wanjye
uwo yari Colonel Laurent Serubuga wari wungirije umukuru wa Etat Major kwifatwa n'ifungwa rya Ministiri Fideli Nzanana undi munyapolitiki wafashwe bitinze ni Minani Frodoald wari Ministiri w'itangazamakuru n'ubukerarugendo yafatiwe iwe inyabikenke ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa cumi muri 2023 kuva yafungwa abe ntibongeye kumucegera yarerewe n'Imana inshuti yari afite zimubanira neza akawa mugani ngo ribaruwariraye nakiriye umwe mu bana be André Minani uba mu Bubiligi ikaze ku ijwi ry'Amerika
murakoze bwana Venuste Nshimiyimana kwa mwiyakiriye ku ijwi ry'Amerika
muri 73 uri umwana muto ufite imyaka 8 uri mu biruhuko tubwire icyo wibuka iyo kudeta hari icyo uyibukaho yahinduye ibintu mu Rwanda
kuri uwo munsi wa kudeta ababyeyi bacu bombi bari Nyabikenye papa yagombaga kuzinduka ajya mu nama y'amatora y'ishyaka igitarama mu gitondo mbere yo kwitegura kujya mu nama y'amatora yafunguye radio yumva atambuka umuziki w'ingabo z'u Rwanda papa yabanje gushidikanya abaza mama ati ubanza twacuranze mu kindi gihugu atari mu Rwanda icyo gitondo rero mu rugo byari akumiro abana bakoze abahinzi n'abashumba b'inka ndetse n'umushoferi wari wazindutse ugiye gutwara papa mu nama bagumye aho bakurikirana amatangazo yahitaga kuri radio haje guhita itangazo rivuga ko imodoka za leta zigomba gusubizwa i Kigali nuko umushoferi afungura ibendera idarapo ku modoka Citroen arayijyana papa yagumye aho mu rugo yitabye inshuro ebyiri igitarama agenda agaruka ku itariki ya gatatu z'ukwa cumi 2023 saa moya z'ijoro mbere yo gufata ifunguro rya nimugoroba haje imodoka Peugeot 404 yera n'abasirikare babiri umushoferi ubatwaye barakomanga kuri salo barakingurirwa bicaye akanya barabazimanira bamaze gushita inyota babwira papa ko waje kumutwara ko hari ibyo agomba kujya gusobanura bamushyize imbere adafunguye yasubiye no mu cyumba gufata undi mwenda bamushyira mu modoka umusirikare hirya no hino baramujyana
mwigeze mumenya amakuru ye mwigeze mumenya aho yagiye mwigeze mumusura
ntabwo byashobokaga bamaze kumutwara ubwo twatangiye inzira y'umusaraba kwadra abana umbana umunani mukuru muri twe yari afite imyaka 12 naho umutoya yari afite umwaka umwe bidatinze mama yabonye urupapuro ruvuye mu butegetsi rumumenyesha ko atemerewe kurenga komini atuyemo kandi akajya yitaba ishuri buri kwezi igitarama muri siroti
ruvuye mu butegetsi hehe ni prefe ni komanda w'igitarama
bavuga ari muri siroti donc service central de renseignement igitarama niho yaguye kugomba kujya yitaba nakwibutsa ko muri ibyo bihe twarasakwaga tugaterwa n'abajura mama yaratotejwe cyane afungwa n'ishuro nyinshi muri kasho ya komini Nyabikenye kuko maneko umukuru w'igitarama yaje mu rugo amubaza impamvu atamanitse muri salo ifoto y'umukuru w'igihugu perezida Habyarimana ahita amujyana muri kasho ya komine afunga iminsi 7 anamburwa n'indangamuntu muri icyo gihe imiryango yacu uburenganzira bwo kuvurwa kwiga cyangwa se guhabwa akazi mu bigo bya leta cyangwa byo bihamana ntitwari tubyemerewe ababyeyi bacu ba mama bari barize ubwarimu ubuganga za sosiyare ariko ntibabonye amahirwe ngo bakore batunge imiryango y'abana basigaranye abana bato bavutse nyuma yaho bazize abagabo basize abadamu babatwite ati hari nabitabye imana kubera kubura kuvurwa ababyeyi umubyeyi yari afungiye muri komine atamugeza ku bitaro bikuru cyane cyane ko nta n'ubushobozi ekonomike bwari bihari ingero zirahari
Andre Minani musigaye muri abantu munani urumwe muri bakuru wanyuma afite umwaka umwe mama wawe baramufunga ubutitsa abaturanyi bababaniye bate mwabayeho mute
navuga nko ku myigire yacu yarakarengane gasagasa mu bantu babajijwe imbere yacu hari uwavuze ko Habyarimana ngatigeze yanga abanyagitarama ariko nge mbona atari byo nta muhingiro nyinshi zibyerekana kandi zifatika nyuma yo kudeta abana n'abanyapolitike bize ekore segonderi ntibangahe abenshi twize serari artisanali bashiki bacu bize complementaire familiale na za foyer social ministeri y'uburezi n'iy'abakozi ba leta yari yarahawe urutonde rw'abo bana ndetse n'abo bafitanye amasano cyane abenshi muri twe ko twitiranwa n'ababyeyi n'abadata mu gihe rero minisitiri yayoborwaga na ministre Sekarije Aloys na ministeri ya fonction publique yayoborwaga na Mbonabaryi Noel ishuri cyangwa akazi kuri twe byari ibintu bidashoboka
abo baturanyi banyu izo nshuti zanyu zabafashije gute mwabayeho mute
tugiriye neza rwose
nibwo nshaka
nkubwire Venuste Nshimiyimana abatugiriye neza ndashimira cyane abaturage nyine babatungo b'iwacu bakomeye kutuba hafi mu gihe nyine twari muri izo ngorane by'umwihariko ariko turashima umubyeyi Tadeye bagaragaza wabaye minisitiri w'uburezi ku itariki ya mezi ukwa 8/2023 akaza no kuvanwa muri iyo minisiteri azize ko aha abana b'abanyapolitike amashuri bari barafunzwe ariko na nyuma yaho ntabwo yacitse intege mu gihe yari direkiteri wa sosiyete ta Rwanda ntiyahwemye guha akazi abana bari barangije mwayo mashuri y'ingoboka bakabasha kubaho no kurihira abavandimwe babo bato amashuri uyu mubyeyi yadufashije muri byinshi turamushimira kandi twe turabizi undi muryango nashima rero niyo myaka yose nyine twabayemo nyine y'inzira y'umusaraba harimo umuryango wa Mwambusa Wenceslas wari ufite Societe Focus Kondoma nabo ntibigeze badutererana mu bibazo twarimo twararwaraga bakaturwaza bakadusura bakatugemurira bakanaducumbikira tuzibagirwa ineza batugiriye sinarangiza kandi ninashimiye cyane muzee twagira Mungu Faustine warwanye ishyaka rikomeye mu gihe yayoboraga sosiyete ya Stili yahaye twe muri twabana abanyapolitike akazi mu bushoferi cyangwa mu bukanishi no mu bintu byo kwandikisha imashini cyaturinze kwandavura no gusabiriza no gusuzugurwa turayimushimira nawe
nyuma y'imyaka 13 mwumva yuko ababyeyi banyu bitabye Imana ibyo mubimenya mwabyakiriye mute
twabyakiranye agahinda birumvikana n'ishavu ryinshi kuko twagumye mu gihirahiro gihe kirekire noneho dufite icyizere kuko bazagarukana noneho tuza kumenya ko bishwe kandi bishwe rw'agashinyaguro twarababaye cyane nyine ariko noneho icyari kibabaje nuko nta nubwo washoboraga no kuba wamusabira misa cyangwa se ubuti ndakurikiriye ibyo ntago twapfiriye muri Nyagasani tugumaho gusa turumirwa kugeza n'ubu ngubu imyaka 46 irashize ubu nibwo dutangiye kugenda tubimenya buhoro buhoro cyane cyane ko n'ijwi rya Amerika ryabidufashijemo rihamagara abantu bari mu butegetsi icyo gihe ababyeyi bacu bari bafunze tukaba tunashimiye ijwi rya Amerika kuko ryakoze umurimo ukomeye ko birimo kugenda bitwubaka turimo kugenda tumenya amakuru menshi cyane cyane aho ababyeyi bacu bagiye babashyira ariko na n'ubu turacyashakisha amakuru ya nyayo tukaba twizeye ko ijwi rya Amerika rizakomeza kubidufasha murakoze
Andre Minani ikomera kandi nanye ndagushimiye cyane kubw'uyu musanzu ukomeye cyane uhaye amateka turizera ko n'abandi bazakomeza kuza gutanga ubuhamya nk'ubu bwawe kugira ngo ukuri kumenyekane kandi mufatane mu mugongo mwubake u Rwanda mwifuza. Urakoze.
Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mukomeje kumva ijwi rya Amerika mu ntangiriro z'ikiganiro n'abararikiye ubuhamya bw'inararibonye Madame Kabanda Nyirabagenzi Félicité, ubu uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Georgie. Inararibonye kubera ko yabonye byinshi birebana n'abafunzwe nyuma ya kudeta muri 1973, yabaye ari mu Rwanda avuye mu Faransa ho umugabo we yari ambasaderi w'u Rwanda. Nyuma ya kudeta umugabo we Celestin Kabanda yagizwe prefe wa Ruhengeri. Inzu bari batuyemo yari hafi ya gereza inshuti ze ndetse n'abavandimwe be bari bafungiyemo. Uyu mubyeyi aracyafite intimba ariko yagize ubutwari bwo kutwakira. Mbahaye ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Nshimishijwe no kubakira kuri uyu mugoroba. Nagira ngo mbanze mbabaze, mwabayeho mute muri icyo gihe icyo kubana? Navuga ko mwari mwegeranye, abaturanyi mwari mufite, bari inshuti zanyu mwari musanganywe ariko bafunze?
Nibyo koko, kuba mu Ruhengeri icyo gihe ntabwo byari bitoroheye. Kumenya ko abantu mwaherukanye muri jardin presidentiel le 1er juillet muselebra 10e anniversaire noneho bakwegereye ariko bari muri prison, kuko mu gikari cyo kwa prefe wahita kubona ikizu cya prison, noneho ukabona na n'icyo bitaga special nyine yari izamutseho gatoya wagira ngo ni nka etage. Umuntu wazi rero ukamenya ko abantu bawe bafungiye aho ngaho, urumva byarambarira n'agahinda. Iyo myaka yose uko wasohokaga kwa prefe warabitekerezaga kandi bikakurya kandi ntacyo wabikoraho.
Mwigeze se mubona nk'akanya, sinzi niba navuga mwifashishije yuko mwari mufite umwanya navuga ukomeye kubera ko wari umufasha wa prefe, uwo mwanya wigeze wifashisha ukavuga uti wazaterera y'akajisho cyangwa se wanagerayo akareba niba abo bantu bagihumeka?
Oya, kubera ko byari ibihe bigoye, twabaga mu Ruhengeri atariho tuvuka, nyine byahindutse tuhabona akazi yego, ariko kumenya ko nabo bacu ariho bafungiye kandi nubwo umufasha wanjye yari umutegetsi waho, nta wavuga ngo hari uburenganzira cyangwa nta burenganzira, gusa twumvaga nta sekirite yacu nayo ihari, kubera uko bantu baturebaga kumva ko turi abanyanduga kandi turi muri prefecture tutagombye kubamo icyo gihe. Gusa nagize occasion imwe, hari umumama waje aje gusura umugabo we aho bamwakiriye, bamusiga mu nzu azabaririza kwa prefe ahariho, ndamwakira noneho umubyeyi ndamuherekeza. Ntabwo twinjiye, batwakiriye mu kadirishya, aravuga ati narinje kureba umugabo wanjye, amuvuga amazina avuga ngo yari amuzaniye amasegereti na suvetoma, bati ntabwo ushobora kumubona ariko bidusigire, arabibasigira.
Mbese birashoboka yuko mwatubwira uwo mwari mugiye gusura?
No, witwa Bizimana, njye sinari muzi ariko abo twari duturanye bari bamuzi.
Uwo ni Bizimana Andreya uriya wari minisitiri w'urubyiruko?
Wari minisitiri, umugore yakomokaga i Kibungo yitwa Gabula, nicyo nari nzi kubera abo bari baje gusura umugore n'uw'i Butare.
Gerayo babakirira ku kadirishya, ibintu murabisiga murataha?
Turataha, ntituzi niba yarabibonye cyangwa atarabibonye, ariko sera serfwa nakandagiye imbere ya gereza.
Mwashoboraga se kubabona yenda muri mu rugo mukabona bagiye kota akazuba ukagira ubumenyamo?
Yewe, wapi, nta no kureba yahubwo, urumva cyari ikintu cy'ubwoba gusa, sinakubeshya, nta n'abanyururubandi twigeze tubona. Gusa kubera ko iyo ngeze hari ntabwo yari itegereye kuburyo ushobora kubona abantu batambuka ariko wabonaga gusa inyubako zayo ariko nta kindi twavuga ngo wabona hari imodoka igiyeyo abantu binjira cyangwa basohoka mu by'ukuri ntacyo nigeze mbona.
Nabwiye abumva Ijwi rya Amerika mu cyumweru gishize ko nzagerageza kubaganiriza no kubaha amakuru amwe ku byerekeranye n'iburanishwa mu rukiko rudasanzwe rwa bamwe, ndetse nkubaze waba waragize n'ubutwari bwo kujyayo.
Nahorana ubwoba njyewe ku giti cyanjye kuko abenshi harimo na bene wacu ariko bavuze ngo azaburana umunsi runaka, rwose naravuze ndi ndetse nabibwira biseruka nti ndumva nshaka kujya kureba perezida ko aburana.
Arakwemerera
arambwira ati nta kibazo njyayo ndamubona aburana ndahaguma aburana. Nongeye gusubirayo bose basomerwa, nta wundi muntu ndagiriye mu iburana rye uretse kujya gusomerwa, niho nashatse kujyayo. Nanone no kwihangana byasabaga imbaraga z'umutima kugira ngo ujyeyo. Ariko Imana yarazinyambitse njya kubareba.
Nzi ko bitoroshye kugusubiza muri ibyo bihe bikomeye, ariko Ijwi rya Amerika rifite amahirwe yo kukugira nk'umubyeyi usheshe akanguhe wabonye byinshi ukagumana byinshi kandi ugafasha benshi kugira umutima ukomeye. Nagira ngo nkubaze Kayibanda, uwo uko wamubonye ahagaze imbere y'abamucira urubanza, wamubonye ameze ate? Yarahagaze ate?
Yarahagaze neza, ubona nyine wenda nta butware bwamugaragaragaho cyane, yari nk'umuntu wemeye gucirwa urubanza, mbese ibyo bamubashisha akabisubiza, wenda bamubaza rimwe na rimwe kumva ni sinike mu bibazo bamuha ariko akabisubiza yihanganye nta adahangana nabo.
Haba hari nk'akabazo wibuka bamubajije yenda n'agasubizo kamwe wibuka yabahaye kakugumye ku mutima?
Nta kibazo cyangwa igisubizo numva gifatika, ariko harimo nk'akantu k'agasu navuga ko kari nk'agasuzuguro nyine. Hari uwigeze kumubaza umenyari uwitwaga Kayibanda, nawe yaramubaza ngo niko Kayibanda, numva biranshutse. Numva mbese nta nubwo nibuka icyo yashubije, ariko we rwose yarahagaze nk'umuntu w'Imana yumva ko nta kundi yabigenza, nta uhurana n'umuhamba. Ariko jyewe nanjye sinari mukuru cyane icyo gihe, ariko ubw'amatsiko nagiyeyo nyine numva nshaka kumenya uko byagenze.
Usabye Komanda Biseruka ko yakwemerera ukajyayo, wageze aho urubanza ruri bubere, ndavuga igihe cyo gusomera abo bandi kubera kutabashije kujya mu rubanza rwabo, harimo n'abantu bawe, wari umeze ute? Hari benshi babyifuje batabishoboye, hari benshi bari bagifungiye muri komini wabo badashobora no kuza kureba aho abagabo babo baburana.
Yewe nagiye bageze mu rukiko, ariko nicara muri rubanda rusanzwe ndababona bose bategereje nyine icyo bababwira. Gusa njyewe nazanywe no kugira ngo nibura muri abo babashungereye cyangwa babareba hagire ubonamo umuntu azi cyangwa umuntu we uzavuga ati nibura naka yarahari yaramboye. Cyane cyane ko hari ni benshi, ariko hari n'abataraburanye icyo gihe. Muri abo bataburanye navuga nk'umuvandimwe wanjye Mufunankiko sinamubonyemo, nta nubwo yari kuri lisite y'ababuranye ubwo twari tuzi ko azaza muri turu yindi ya kabiri. Ariko nka Mbaraga rwose twararebanye amadimenote de pied ibiganza, abasirikare bose amfete bari menote amaboko n'amaguru. Ariko abandi bose bari menote bamwe bambaye imikara. Urabona rero abantu wabo waherukaga kubona le premier juillet muri jardin presidentiel muri reception, kongera kubabona bambaye imikara cyari ikintu kitoroheye umutima w'umuntu. Ariko nta kundi twari kubigenza, nagira ngo batareba bakabura umuntu bazi.
Ubabonye urabamenya nabo barakubona barakwibuka.
Ndumva baranyibutse ariko uretse ko bose bari boze nta wahekenyaga amenyo cyangwa ngo agira ati nge nabonaga bifashe neza.
Mwumvise ko mu buhinduri wa kazi muvuye mu Ruhengeri muzi neza ko musize inyuma inshuti n'abavandimwe, wumvise umeze ute?
Yewe, kuba mu Ruhengeri uzi ko umuntu agukeneye ariko ntacyo wamumarira byari bituvuniye, kandi kubera impamvu z'akazi ntabwo twashoboraga guhitamo aho bohereza umutware wanjye. Twaragiye ariko tubagumana ku mutima, tukabasengera tuzi ko Imana ibibazo byabo ibizi, kandi ariyo mucamanza w'ukuri izababuranira cyangwa se bikagenda uko izabishaka. Ariko ntabwo twashoboraga kuvuga ngo duhisemo tugiye kuki batujyanye aha. Mbere ya kudeta abaprefe babaga abaprefe mu maprefekture yaho, twumva ntibamushyize Butare ahubwo twumva bamujyanye mu Ruhengeri. Nta nubwo nari nzi Ruhengeri aho ariho, rwe nari narageze Vere Honore ni Rutongo. No ku Gikongoro ntabwo twari tuhazi, ntitwari tutarahaba, acyumva twaragiye gusa twumva ku bana bari bakiri batoya, twumva nyine ni amashuri hagati. Nuko abana ni bo bari bambabaje kubera ko twagombaga kongera guhindura indi miriye nanone batamenyereye. Ariko ku kibazo cy'abanyapolitike cyo twumvaga ko n'ubundi ntacyo twagikoraho, dutegereza nk'abandi bose uko bizagenda.
Nyuma muza kumenya nk'abandi bose yuko bishwe batakiriho?
Yewe, twabimenye twaratinze cyane ku buryo rwose hari abo twavuganaga ukumva nta n'ubyemera, ukumva ni nk'iby'ubwirwa ariko ugatinda kubyumva cyangwa kubyakira. Ariko ntacyo twari kubikoraho, twebwe byari birenze imbaraga zacyo n'ubushobozi.
Nyuma y'imyaka 47 twongeye kubivuga, twongeye kubiganira, nongere nkwisegureho kugusubiza inyuma muri ibyo bihe. Nibwira yuko nkubaka ngufasha kugutwaza intimba, ibyo ngiyo mbyibwiye gutyo mba nibeshya cyangwa se turabihuza?
Turabihuza. Muri 2014 nagize okazio yo kujya mu Bubiligi, mbese byaramarira gusa n'agahinda, ariko nibura umuntu akishimira ko hari ikibaye umuntu ashobora kubivuga noneho aho tuvuga. Ijwi riranguruye, mukarirana hamwe, mugahoberana n'amarira. Ariko ibisho by'ijwi rya Amerika byabigiye mu mizi, kandi numva rwose ari igikorwa gikomeye, ari igikorwa cyiza mwakoze. Birababaje yego, ariko ukuri kuratinda, ariko ntiguhera, guca mu ziko ntigushya. Ndizera ko hari benshi bizafasha, cyane cyane abana, abapfakazi bo hashobora kuba hariho bakeya kubera ibihe banyuzemo n'imyaka ikiza ari myinshi. Ariko njyewe numva ari igikorwa rwose cyagombye no gukomeza, mbese ntibihagararira aha, tukazagira igihe duhura nanone wenda dushyingura amagufa yabo, twibuka ku mugaragaro nk'uko ahandi bikorwa. Ariko numva ari igikorwa rwose nashimira Ijwi rya Amerika kuba baragize icyo gitekerezo.
Madamu Felicite Kabanda, nanjye mu izina ry'Ijwi rya Amerika nagira ngo ngushimire nk'umubyeyi kuba wafashe aka kanya ukakigomwa, ukaza kugira ngo udusangize kuri ubwo buhamya bwawe, kandi ngushimire cyane ubutwari bwuzuye ububyeyi wagize kugira ngo ufate umugongo uko wabishoboye abari babikeneye. Nongeye kugushimira kwa waje kuganira natwe.
Namwe ndabashimiye ko mumpaye umwanya wo kuvuga icyari kindi ku mutima. Ni byinshi umuntu yavuga ariko ntabwo wabivuga ngo birangize.
Igihe cyose muzashaka kuganira natwe turahari, tuzabaha ijambo.
Murakoze cyane Venice.
Murakoze namwe.
ikiganiro twabateguriye ni hano gihagarariye hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye mbashimire kandi namwe mwese aho muri hose mukurikira ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venus Station.